Louange et remerciement au Seigneur, cela me surprend maintenant.
Umwami ashimwe ahimbazwe birantunguye ubu natekerezaga ko korali igiye kuririmba none numvise ngo yaranje kuririmba. Ndashimira umwami cyane by'ukuri muri iki gihe muri iyi minsi twabonye Imana byabaye ibihe minota yo guhura n'Imana byari by'igiciro cyinshi rwose, ni ibintu bituruka mu ijuru, ni ibintu bihebuje cyane ndetse byo bizarushaho kuba byiza uko n'urukundo dukundana ruzagenda rurushaho kuzamuka. Ibibabaza, ibifite amahwa, ibijombana byose bizakurwa muri twe. Tube umutsima mwiza wuzuye ukuri n'ubunyangamugayo. Umuntu uri hamwe natwe azumva aguwe neza aho turi, kubera ko igihe cyose duhora turi imbere y'Imana. Mwene Data Branham umunsi umwe yaravuze ati, hariho abantu umuntu yakunda kuba ari kumwe nabo, abandi umuntu atakunda kuba ari kumwe nabo. Ariko igihe duhuye n'abantu ubwabo bafitanye ubumwe n'Imana, abari ihirwe, abari ubwiza, nta kutumvikana, nta muzi usharira, bikaba gusa hari umunezero n'ibyishimo mu Mwami. Kandi ibyo bigomba kurushaho kuboneka, kugaragara kubw'ubuntu. Kandi ibyo bigaragara mu moko yose no mu mahanga yose no mu ndimi zose. Nifuza gufata akanya nkabashimira mwese n'umutima wose kuba mutarizigamye ngo mukore uko mushoboye ngo mubane natwe imbere y'Umwami muri iki gihe. Kuri iyi nshuro ntabwo twigeze twumva abantu bafite ibyo batishimiye, abantu bose baba abacumbitse mu cyumba cyo hasi hejuru mu etaje 10-20 bose bari banyuzwe, bose banezerewe, abana nabo ndetse n'abana nabo bose bifashe neza. Rero ibintu ntibibura kurushaho kugenda biba byiza. Umwami ahimbazwe kandi ashimwe. By'ukuri rwose iyi minsi twarayishimiye, narayishimiye. Ejo nyuma ya saa sita kuri jye byari rwose igihe gihebuje ibindi. Ndababwira habayeho guhura n'Umwami mu buryo budaciye ku ruhande. Byari bihebuje, byari biguye neza, byari rwose harimo kunguka. Ahantu hose Umwami akorera haba ikirere cy'ijuru, aho hari imyuka iri gukora byose birivanga, kumvikana nabi, gukekana, byose bimera nk'aho byahindanye mubariri mvugo. Ariko aho umwuka w'Imana ari ku murimo biba bihebuje, buri wese mu mutima we haba hateguye neza, afite n'ibitekerezo byiza. Nubwo umwe muri bo yavuga ikintu kigoramye, abandi bamwumva neza kubera ko bagororotse mu mutima, batemera kwibwa no kubuzwa umurunga ubahuza n'Imana. Nubwo habaho ibibazo bimwe na bimwe, ibyo ntitubihakana, ariko uko byagenda kose, nubwo haba hariho intege nke n'ubumuga bw'umuntu, twiyita tuvuga yuko turi abanyehirwe, abahiriwe, nkabo Imana yahaye umugisha ikabagirira ubuntu nkabo yavuganye nabo imbona nkubone. Umwami aravuga muri Matayo 13:17 ati, abahanuzi benshi bifuje cyane kureba ibyo mubona ntibabibona, bagashimye bagakunze kumva ibyo mwumva ariko ntibabyumva. Mbese n'abantu b'Imana bangahe, bene data na bashiki bacu b'igiciro bangahe babayeho mbere y'igihe cyacu ariko ntibumva, ndetse ntibanabona ibyo Imana yari yarageneye imperuka y'ibihe by'ubuntu. Uyu munsi turiho ni umunsi wacu Imana yateguye yaremye ku bwacu, ni umunsi uhebuje iyindi yose. Umunsi umwe mwene Data Branham yaravuze ati, iyo Imana iza kumbaza ngo urashaka kuzabaho ryari, urashaka kuzankorera ryari, maze ikamwereka imbere ibihe byose byo mu bihe uko byabaye, yari kuvuga ati, mwami iki nicyo gihe nshaka kubamo, ubu nibwo nshaka kugukorera muri iki gihe cya none ubu ngubu. Bakundwa, inzira z'Imana gusa zirahebuje, ziratangaje, kandi Imana izatugirira ubuntu imurikire ibyo tutumva neza, tutumvana neza n'ibidasobanutse neza, maze imbere h'imbere tukumvana neza, ndetse urumwe akemera mugenzi we uko ari. Mu mirongo ikurikiraho mwene Data Pezara atasomye mu Bakorinto wa kabiri 16 ngo nicyo gituma uhereye ubu ntawe tukimenya mu buryo bw'umubiri. Imana iduhe twese abafite intege nke, abafite ubumuga, umwami ukiranuka wihishuye mu muntu utunganye rwose, twese itugirire ubuntu bwo kubona Kristo muri buri umwe wese. Nubwo dufite inenge, dufite intege nke, dufite ubumuga, tumenye yuko twacunguwe ku bw'intego ihebuje ndetse y'igiciro ngo tuzabane n'umwami iteka ryose. Bakundwa, Imana ibahe umugisha. Numva nkomeye kandi mpamirijwe yuko Imana izazana bene n'abashiki bacu barenze umwe, ikazabashikuza, ikabaha umucyo, kandi ntituzagira icyo dushobora buri wese arwanya mugenzi we, ahubwo nidushyigikirana nibwo twese hamwe tuzabigeraho. Kandi twakagombye gushyigikirana, gufashanya, guhana ikiganza, kandi tukabikora mu rukundo. Bidatinze vuba cyane tuzasanga umwami, kandi ibyo twifuza kubikora tunezerewe. Mu by'ukuri
sans être chargé, même si
nta kiduhangayikishije nta ki turemereye nubwo ibintu byo muri iyi si hari bituremereye cye kuba he kuba ikintu cy'uburyo bw'umwuka kituremerera he kuba ikintu kituremerera mu mwuka ahubwo twumve twangushye duhamirijwe mu mutima imbere himbere mu mutima wacu ndetse ibyo bikorwa n'umwuka mwami Yesu ngwino vuba byukuri ntabwo byari byageraho neza rwose ariko umwami najya kugaruka niko bigomba kuzaba bimeze kuko byanditswe mu byahishuwe 22 ku murongo 17 byahishuwe 22 murongo 17 ngo mwuka n'umugeni aravuga ngo ngwino numva nawe avuge ngo ngwino ubwo rero umwuka azaba yunze ubumwe n'umugeni mu mwami wa dukunze a kadu ha gusohoka
croyons et que nous suivons
uwo twizera kandi dukurikira iki kigoroba turi bikore duhiriye ariko biraba byuzuye urukundo bibikomeye kurusha ikindi gihe igihe dufata igaburo tuba twibuka umwami wacu ndetse tunibuka buri mwene data wese na mushiki wacu wese tujya tuzirikana na tugatekerezanya naho tugashimirana kuko twese umwami yatugiriye ubuntu muzi ugirirwa ubuntu wariwe umunyabyaha niwe uhindurwa umwere akagirirwa ubuntu abantu baciriweho iteka n'urubanza rw'inteko bakacirwa urubanza rw'igifungo noneho bakaza nyuma kugirwa bere kuko bagiriwe ubuntu natwe turi abantu bameze batyo mu maso y'Imana byukuri ntabwo twese turabo gukundwa nkuko tubyibwira tubitekereza mu maso y'Imana twese twaratsinzwe twarananiwe ariko umwami yaraje akingura amarembo y'inzu y'imbohe avuga ati ababoshywe bakwiriye kubohorwa maze tubohorwa kubw'ubuntu hari indirimbo imwe ivuga ngo
efface mes fautes
ndabohowe amaraso ye ahanagura ibicumuro byanjye ndabohowe ndasogongeye ku buntu bw'Imana ndabohowe vubanga hanzabona mu maso he ndabohowe
je me fierai toujours à sa grâce
iteka nzajya niringira nishingikiriza ubuntu bwe haleluya ntabwo ibyiringiro byacu biri muri twe ubwacu akenshi muri twe twaramwaye twarashobewe kugeza magingo aya nta na rimwe ndamwara mwajijwe n'undi wari wese ahubwo nijye ubwanjye
ne sera confus
nta muntu numwe wigeze amwara kubera umwami nta numwe umwara yo yiteze yategereje umwami iri hari isomo ryanjye rikugana ariko igihe kiri huse igihe ni kigufi niyo mpamvu nshaka ko dusoma imirongo bibiliya niturangiza dusangire igaburo ry'umwami mu rwandiko rw'Abakolosayi mu gice cya mbere turasoma ku murongo wa 14 Abakolosayi 1:14 muri we niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu noneho ku murongo 19 ngo kuko umugambi w'Imana wari uwo gushyira gutuza muri we kuzura kwayo kose
après avoir
kandi
la paix par son sang
imaze kuzanisha amahoro amaraso ye yo kumusaraba we imwiyungisha n'ibintu byose ari byo kwisi cyangwa ibyo mwijuro ku bw'amaraso ye yamenetse ku musaraba
la paix
ya
dans le sermon sur la montagne notre seigneur a dit dans
zanye amahoro mu kibwirizo cyo ku musaraba muri Mateo 5:19 umwami wacu yaravuze ati hahirwa abatanga amahoro ntekereza yuko nizera yuko umuntu ufite amahoro ku mana aba afite amahoro muri we kandi aho azajya hose nahagaze hose ayajyana arayajyana uwabonye buruhukiro mu mana azaguma azaba muri ubwo buruhukiro bw'Imana kandi Imana izabana nawe imuhe umugisha mu rwandiko rw'Abaheburayo mu gice cya 13 tushaka gusoma uhereye ku murongo wa 10 Abaheburayo 13 umurongo wa 10 ngo dufite igicaniro icyo abakora umurimo wa rya hema badahawe uburenganzira bwo kuriraho kuko intumbi z'amatungo izo umutambyi mukuru ajyana amaraso yaza hera kubimpongano y'ibyaha zitwikirwa inyuma y'urugo nicyo umurongo 12 nicyo cyatumye na Yesu ababarizwa inyuma y'irembo kugira ngo yejeshe abantu amaraso ye ku murongo 13 nuko dusohoke tumusange inyuma y'urugo twemeye gutukwa kubwe twemere kumwara kubera we murongo wa 14 kuko hano tudafite umudugudu uhoraho ahubwo dushaka uzaza umudugudu uzaza nuko rero tujye dutambira Imana iteka igitambo cy'ishimwe tubiheshejwe na Yesu aricyo mbuto z'iminwa ihimbaza izina ryayo iminwa yatura izina ryayo duhimbaza izina ryayo cyangwa twatura izina ryayo cyangwa izina rye nkuko ubundi bindi zivuga umwami duhe kubisobanukirwa umwami Yesu nta tsinda yabarizwamo bashobora gusa kumubona hanze y'urugo hanze y'amahema y'ingando zose z'abantu yarababajwe za mu kinyabihanga aho yishyura ikintu dusohoke hamwe nawe tuve mu nkambi zose mu mahema yose y'abantu y'amadini maze twikorere isonize niba tubabarana nawe tuzanasangira ubwiza hamwe nawe Abaroma 8:17 umunsi umwe umusaraba twikoreye tuzawugurana ikamba maze tubane n'umwami iteka ryose Mose ndetse mu gihe cye gutukwa muhora Kristo yifataga nk'ubutunzi bukomeye cyane kurusha ubutunzi bwo mu isi Abaheburayo 12:29 ibintu byose by'igihe gito bishira ibintu byose ibyo byose birashira iby'iteka byonyine nibyo bizagumaho umwami wacu yadukuye mu by'igihe gito aduha ubugingo buhoraho ku bw'ubuntu kandi dushobora kuvuga hamwe na Pawulo ngo tuzi by'ukuri ingando dutuyemo mu isi nisenyuka mu ijuru tubafite inyubako yubatswe n'Imana Abakorinto 5:1 birazwi neza ko uwizera adapfa ayindura gusa ubuturo nkuko abaswisi bavuga arimuka nibyo tuba twimutse tuvuye mu bihe twinjiye mu iteka ryose ntabwo ibyo ari inkuru uko n'ukuri n'umucyo ni ibintu by'ukuri by'Imana bifatika Imana yacu ihabwe icyubahiro ibyo ijisho ritigeze kubona ibyo ugutwi kutigeze kumva ibitarigeze bitekerezwa n'umutima w'umuntu ibyo atigeze agiraho igitekerezo ibyo ni byo Imana yateguriye abo ikunda Abakorinto kabiri rimwe 19 kubera iki se tumukunda kuko ari we wabanje kudukunda kandi kubera ko urukundo rwe yarushyize mu mutima wacu nta muntu numwe ushobora kuza kuri we keretse iyo arehejwe akuruwe nta wamukunda keretse abanje gukundwa nawe turi abakunzi b'Imana ni koko turi abo abatoni b'Imana haleluya icyubahiro cy'ikimana yacu turongera dusome gato kuko ijambo ry'Imana ari iry'igiciro cyinshi abafilipi igice cya kabiri urwandiko rwandikiwe abafilipi igice cya kabiri umurongo wa mbere nuko niba hariho gukomezwa kuri muri Kristo kandi niba hariho guhumurizwa kuzanwa n'urukundo niba hariho no gusangira umwuka niba hariho imbabazi n'impuhwe mu sohoresha umunezero wanjye guhuriza imitima mu rukundo mwibwira kumwe mutekereza kimwe muhuje imitima muganisha musenyera umugozi umwe ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari ahubwo mwicishe bugufi mu mitima umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta mbese ayo si amagambo ahebuje mu mwuka umwe uwe mwuka ku murongo wa gatanu uwo mutima wari uri muri Kristo cyase uwo mwuka wari uri muri Kristo ube muri mwe niko umurongo wa gatanu uvuga rero we kwemeranya na mwene data Frank cyangwa na mwene data Naka na Naka ahubwo mu buryo bwuzuye ukaba uhuje rwose na Yesu Kristo kandi we ni ijambo ijambo yahozeho mbere na mbere kandi ijambo ariho ku iherezo niba duhuje nawe tuba tunahuje umwe na hamwe na mugenzi we icyo gihe tuba dufite ijambo rimwe umwuka umwe urukundo rumwe byose bihuje maze gitunguranye gusa cya mukanya gato ikirere kiva ku Mana cyuzuye ubwiza kiraza kiremwa mu mutima ndetse kikaremwa hagati yacu ubwo nibwo ubugwaneza bw'Imana bugaragara imbabazi zo mu mutima imbabazi impuhwe zo mu mutima ndetse no gusohoza umunezero nkuko twasomye ba Filipi kabiri biturutse ku kuba tushoreye n'umwuka umwe kubera ko dufite umutima wari uri muri Yesu Kristo umwami wacu we umucunguzi yamenye amaraso ye kandi nkuko twabyumvise neza mu kanwa ka mwene data Branham ubugingo buri mu maraso. Yamennye amaraso ye kandi ubugingo buri mu maraso ye. Abalewi 17 mirongo 11 ubugingo bwe bwarabohotse maze bwarabohotse bujya ku bacungujwe n'amaraso ye bose. Haleluya, icyubahiro kibe icy'Imana. Rero icyo gihe ntabwo tuba tukiri ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo tuba twahindutse abana b'Imana, kandi nk'uko twabyumvise kuko Kristo yapfuye ku bwacu, dushobora kubaho kubwe. Mu Baroma 14 ku murongo wa 8 Paulo avuga amagambo ajya kuba amwe. Abaroma 14 ku murongo wa 8 ngo kuko niba turiho, turiho ku bw'umwami, kandi niba dupfa, dupfa ku bw'umwami. Nuko rero niba turiho cyangwa niba dupfa, uko byagenda kose turi ab'umwami bwite. Ibyo ni ibintu bihebuje cyane. Mbese abantu baba barabonye ko turiho ku bw'umwami cyangwa se turiho hamwe n'umwami. Abantu barabibonye cyangwa abantu babona ko turi kumwe n'umwami cyangwa bumva gusa tubivuga. Twagiranye ibiganiro byinshi n'abantu benshi maze tubumvisha, tubabwira amagambo menshi cyane. Mbese mu mitima yabo bumvise ko urukundo n'imbabazi by'Imana bigendana n'amagambo tuvuga, kandi bikaba byatanzwe biva ku mutima bikinjira mu mutima. Ibyo babyumvise mu mitima yabo ubwo twabavugishaga. By'ukuri twabyumvise ngo niba turiho, turiho ku bw'umwami. Ntabwo handitse ngo niba ngo tuvuga, tuvuga tuvugira umwami. Oya, hano bavuga ubugingo cyangwa se ubuzima bw'umwami. Ubuzima bwacu, ubugingo bwacu bugomba kumugaragaza. Niba umwami ashaka gukiza umunyabyaha uyu munsi, mbega abikora ate? Araza akagenda. Mbese waba warabonye umwami atyo? Oya, yifashisha ibirenge byawe ngo abone kugenda. Yifashisha umunwa wawe ngo abone kuvuga. Yifashisha ibiganza byawe ngo abone uko atanga umugisha. Turi umubiri w'umwami, ingingo yahuje, akaba ashaka kuziha umugisha no kuzikoresha. Nicyo gituma umwami wacu avuga ati, nk'uko data yantumye niko nanjye mbatumye. Data wamutumye yari muri we, ari hamwe na we. Yesu yavuze muri Yohana 14 ati ku murongo wa 10, amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, oya, data utuye muri njye, guma muri njye, niwe ukora iyo mirimo. Haleluya. Umwami, umucunguzi wacu, umucunguzi wanjye n'umucunguzi wawe, wahinduye ubuturo bwe muri twe mu kwizera. Aravuga, arakora, atanga agakiza, atanga umugisha, yifashishije, akoresheje ingingo z'umubiri we. Kuko icyo nicyo cyatumye tumukurikira. Icyo nicyo cyatumye tuza kumukurikira. Icyo nicyo yatugeneye. By'ukuri nabasezeranije, wenda nabivuze n'ijwi ryumvikana cyangwa se buhoro, uko biri kose nabasezeranije ko ntari bubwirize kuko umwanya ari mugufi. Ariko amagambo y'Imana nayo igiciro cyinshi, bitwibagiza igihe amasaha. Mu nkundire nsome imirongo ibiri mu Bakorinto ba mbere igice cya 10 no mu Bakorinto ba mbere igice cya 11. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 10 ndi busome mpereye ku murongo wa 16.
la coupe de bénédiction que nous bénissons
gusangira igikombe cyase igikombe cy'umugisha dusabira igikombe cy'umugisha iki gikombe cy'umugisha mbese si ko gusangira amaraso ya Kristo umutsima tumanyagura mbese si ko gusangira umubiri wa Kristo mirongo cumi na karindwi kuko nubwo uwo mutsima ngo kuko hariho umutsima umwe nubwo twebwe turi benshi uko biri kose turi umubiri umwe kuko twese dusangira umutsima umwe tugabana umutsima umwe haleluya icyubahiro kibe icy'umwami bakundwa so kubwo kugaya cyangwa se kubw'ubwibone ahubwo ni ikintu kiriho kibabaje kigaragara mushiki wacu umwe wo mu mujyi munini wo mu Budage yarampamagaye kuri telefone yarahagaritse umutima arambwira ati mwene data Frank hashize igihe soma ibibwirizwa bya data Branham ariko nkomeza kujya hirya no hino mutekereze ibyabaye ejo hano mu giterane kinini cya Pentecote hariya basangiye igaburo mu buryo bwa gatolika bakoresha ukaristiya y'ikizeru nta nubwo bayimanyaguye bayitumbitse muri vino hanyuma bayirya batyo ibyo bituvuna umutima yaba ntabizi ntazi iko umugabo watangije ririya torero ni umugabo nasemuriraga mura mu cyongereza cyangwa mu kidage mu mudugudu mu mujyi munini wo mu Budage ni umugabo wari uzi mwene data Branham ni umugabo iyo ibyo tubyumvise byose mbega uburyo ijambo ryahishuwe ritubera iry'igiciro cyinshi kuba twaragaruwe ku ijambo ry'umwami kandi muzabona uburyo abantu bose batigeze bumva muri iki gihe umuhanuzi w'ukuri muzibonera uburyo bazagombera kumva abahanuzi w'ikinyoma kubera ko batakunze ukuri Imana ibohereza imbaraga ziyobya ariko njyewe utari mushya mu bwami bw'Imana kuri njye birababaje cyane kumva iyo nkuru ndetse bituruka kuri mwene data kuri bene data twasangiye ibyo kurya n'ibyo kunywa abo twakoranaga mu myaka yashize ariko ibigezweho muri iki gihe ni ugukurikira ibigenda maze bagahitamo inzira zirimo barwanya bike byose byivanga na babeli bigasubira inyuma kandi byanditswe byera bivuga yuko bose basinze vino y'ubusambanyi bwe hariho amasoko abiri gusa isoko imwe ni isoko y'Imana y'umwimerere umuhanuzi ndetse umuhanuzi Yesaya yahanuye ati ijambo ry'umwami ry'iteka rizaturuka Yerusalemu ni n'amabwiriza aturuke ku musozi apostolika aho niho aturuka inyigisho zintumwa imaze isoko ya kabiri iri Roma i Vatikani kandi abayinywaho bose mu buryo bw'umwuka bahinduka abasinzi barasinda maze bagata icyerekezo cyabo ibintu tubifate dukomeje ntabwo haba hariho inzira yo hagati umwanzuro ugomba gufatirwa imbere y'Imana nokuri koko ibintu byose biratembanwa bikitwa amazina atandukanye amazina ya karismatike n'andi ajyanye nayo bikaba ari amazina atagira uwaheza maze bagakora ibyo bashaka bakizera ibyo bashaka maze bakibwira ko bafitemo umugabane mwemere ibyo mbabwira uyu munsi muri iki gihe Imana ishaka ubwoko bwashyizwe kwabwo bwitandukanyije bwahamagariwe gusohoka bwejejwe kuva ku ruhande rw'ukagera ku rundi bakizwa mu kuri mwebwe bwoko bwanjye mwitandukanye mwe gukora ku gihumanye nibwo muzaba abahungu n'abakobwa banjye nanjye nzaba Imana yanyu ntabwo bishoboka mbere y'ibyo mbere yaho icyo nicyo gisabwa nanone nabasezeranije ko ntari bubwirize ariko noneho dusome ijambo rimwe rihebuje ndetse uko ibi byaba bikomeye kose uko biri kose twumva ishimwe rikomeye rizamuka mu mutima wacu uyu munsi tugaragara ko turi abapfapfa turi ibigoryi uyu munsi baradusuzugura ariko ikindi gihe nibo bazahinduka abapfapfa natwe tubarebere hasi ibyo tubarebere ari hasi dusome nanone mu Bakorinto urwandiko rwa mbere igice cya 11 duhereye ku murongo 23 mujye mubikora kubwo kunyibuka none umurongo 26 uko muzajya murya uwo mutsima mukanywera kuri icyo gikombe muzaba mwerekana ehere ku gace ka nyuma k'umurongo wa 25 ngo mujye mukora mutya uko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke uko muzajya murya uwo mutsima mukanywera kuri icyo gikombe muzaba mwerekana urupfu rw'umwami Yesu kugeza ubwo azazira nicyo gituma umuntu wese uzarya umutsima w'umwami wacu cyangwa uzanywera ku gikombe cye uko bidakwiriye azagibwaho n'urubanza cyo rwo gucumura ku mubiri n'amaraso by'umwami 28 nuko umuntu yinire yisuzume abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri icyo gikombe 29 kukupfa kurya akanywa atitaye ku mubiri w'umwami aba aririye kandi abanywereye kwishyiraho gucirwaho iteka tugeze hano iri jambo ryera ritunganye ry'Imana mu nkundire mvugire hano ibyo Branham yavuze yaravuze ati Imana ibona umubiri ibona itorero ryogejwe riboneye byuzuye binyuriye muri Gorogota nta nenge nta mugayo wari wose utariho umugayo tubashe tugire uko kurondora no kumenya gutandukanya ibintu twere kongera kumenyana mu buryo bw'umubiri kandi twe kwemera kuzitirwa no kubuzwa amahoro mu buryo bw'umwuka ahubwo turondore tumenye umubiri w'umwami, maze bidutere kuvuga tuti mwene data na mushiki wanjye nawe ari muri uwo mubiri w'umwami. Uriya mwene data mushiki wanjye bafite ibibagoye, nanjye mfite ibyanjye bingoye, ariko twese Imana izadufashiriza hamwe, izadufasha twese, kandi izaduheka kugeza ubwo ibyo twizeye tuzabibonesha n'amaso, maze tugatunguka imbere ye dutunganye. Nanone irindi jambo kubijyanye no kozanya ibirenge, kuko rishobora kuba rishya cyangwa se rikagera abo ribera ijambo ridasanzwe. Umwami wacu yatanze itegeko, kandi turasoma ijambo rye, niturangiza dusabe buri muntu wese, dusaba buri wese kurikira mu bikorwa. Mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 13 turasoma umurongo wa 5. Yohana 13 umurongo wa 5 ahera ko asuka amazi ku mbehe, atangira koza ibirenge by'abigishwa no kubihanaguza igitambaro akenyeje. Umurongo wa 6, nuko yegera Simoni. Ageze kwa Simoni Petero, Petero aramubaza ati, "Databuja, ni wowe unyoza ibirenge? Urashaka kugeza ibirenge?" Yesu umwami aramusubiza ati, "Ibyo nkora ubu ntubizi, ntarabisobanukirwa ubu, ariko uzabimenya hanyuma." Umurongo wa 8, Petero aramubwira ati, reka ntabwo nzemera na hato kunyoza ibirenge." Yesu aramusubiza ati, "Ni ntakoza ntacyo tuzaba duhuriyeho, nta mugabane tuba dusangiye dufatanije." Simoni aramubwira ati, "Databuja, noneho ntunyoze ibirenge byonyine, ahubwo unyuhagire n'amaboko, umese n'umutwe." Yesu aramubwira ati, "Uwuhagiwe nta kindi agomba keretse koga ibirenge ngo abe aboneye rwose. Namwe muraboneye, ariko si mwese." Umurongo wa 11, icyatumye avuga ati, "Ntimuboneye mwese," nuko yarazi uri bumugambanire uwo ari we. Umurongo wa 12, nuko amaze kuboza ibirenge, yambara imyenda ye, arongera aricara arababaza ati, "Aho mumenye icyo mbagiriye, musobanukiwe icyo nabakoreye?" Umurongo wa 13, munyita shoja n'umwigisha, ibyo mubivuga neza kuko ariko ndi koko. Umurongo wa 14, nuko rero ubwo mbogeje ibirenge kandi ndi shobuja n'umwigisha, niko namwe mutegetswe kubyozanya. Amen. Ntabwo ari amagambo yanjye. Ndashimira umwami kuba ubwo mwene data Branham yari akiriho, nabashije kubona igaburo no kozanya ibirenge mu rusengero rwa Jeffersonville muri Indiana. Mfata ko ari amahirwe akomeye kuba Imana njyewe umuto muri bose, ndetse udakwiriye muri bose, yarampaye ayo mahirwe. Uwo mugabo ndamukunda cyane, yambereye umugisha ukomeye cyane. Umunsi umwe tuzabana iteka ryose hariya mu bwiza. Mbega uko ibyo byose bidutera gushima. Ariko ko biri kose ngomba kubasomera umurongo ukurikiraho, ahari se ni n'imirongo ibiri ikurikira. Mbahaye icyitegerezo umurongo 15 kugira ngo mukore nk'uko mbakoreye. Nukuri ndababwira yuko umugaragu ataruta shebuja, kandi intumwa itaruta uwayitumye. Mungo 17, ibyo nimubimenya murahirwa nimubishyira mu bikorwa. Ubu noneho turabizi, kandi nitubishyira mu bikorwa turahirwa, turabanyamugisha. Mbese ibyo ntibihebuje? Ahari umuntu yatekereza nk'umuntu akavuga ati, mbese kozanya ibirenge bimaze iki, bisobanuye iki? Hari ibyo anatekereza ngo mbese umubatizo ni iki? Abari amazi amwe ameze kimwe mu kubabatiza se cyangwa no koza ibirenge? Tureke ibitekerezo by'umuntu. Umwami aravuga ati, ibyo nkoze ubu ntimurabimenya, ntimurabisobanukirwa, ariko hanyuma muzabisobanukirwa. Urukundo rw'Imana guca bugufi kwe, we databuja n'umwigisha wacu yafashe umwitero we arawikenyeza, asuka amazi mu ibase yoza ibirenge by'abigishwa be. Mbega uko rwose biyumvishe bameze kozwa ibirenge byabo n'umwami. Petero yari kwifuza kwiyoza ibirenge, yari gushaka kwiyoza ibirenge ubuye, ariko yumvise ibyo umwami avuze ahita avuga ati, nuko bye kuba ibirenge byonyine woza, umese mu mutwe unyuze n'amaboko. Nayo bakundwa, ntidushaka ko kumesa mu mutwe, koza mu mutwe, ahubwo turashaka koza ibirenge. Ariko ibyo bikorwe muri urwo rukundo rw'Imana, ndetse dukundana bikomeye, bye kuba nk'ishusho gusa, ahubwo bibe birimo urukundo dukundana, urumwe akundana mugenzi we, ndetse n'urwo dukunda umwami. Kwa kundi cyangwa se ari nako dusangira igaburo, twizihiza urupfu rw'umwami tukanarwamamaza, nyuma y'igaburo niko twozanya n'ibirenge tumaze gusangira, tuzi yuko yaducunguye, turi abe, turi umwandu we. Ibyo byose tubikora mu rukundo rw'Imana, kandi mu gihe tubikora aduha umugisha. By'umwihariko mu gihe twozanya ibirenge, mwite ko he kugira n'umwe uhinyurwa cyangwa se wibagirana. Ndabasabye he kugira uwishisha mugenzi we cyangwa wanga mugenzi we. Ndabinginze igihe cy'ukuri kirageze. Rwa rukundo rw'Imana, urukundo rwunga, urukundo rubabarira, igihe kirageze ko rukuzura twese, rukagera imbere h'imbere muri twe, kugira ngo tubashe gukundana nk'uko yadukunze. Izina rye ryera rihimbazwe. Amen. Twunamishe imitwe yacu maze tugume mu masengesho imbere y'umwami. Muri aka kanya ngomba kubwira abantu bose batari babona uburuhukiro bwuzuye mu mitima yabo, ndabasaba batekereze ko nta muvumo ko nta muvumo wa satani uva kuri satani bituruka se ku burozi cyangwa se kubituruka kubishinganisha kubyanduye iva kuri satani ariko mureke mbabwire nkwiriye kubabwira ngo nta bupfumu nta burozi nta muvumo nta burozi bwa satani bushobora gufata kubacunguwe ndetse batoranijwe n'Imana niba utarakomera mu kwizera ukaba ugifite intambara mu mutima turashaka kugufasha tubashyigikize amasengesho yacu ndetse ndabasaba ubu nonaha imitwe yose muyunamishe n'amaso yose muyahumirize abantu bose bagifite intambara zo mu mutima bihuse bazamure ibiganza urakoze
soudain tout à coup cela m'a été inspiré par l'esprit
ibi humekewe n'umwuka muri aka kanya ko nkwiriye kubivuga kandi ndabibabwiye umwami ubwe ari hano kugira ngo ajanjagure asiribange satani munsi y'ibirenge byacu ngo yemerere ashoboze urumwe wese gusohoka abohotse kwa kundi Yesu Kristo umwana w'Imana yajanjaguye umutwe w'inzoka kwa kundi yahangaye ikuzimu hose akanesha satani akanesha abadayimoni bose ni nako intsinzi y'Imana uyu munsi ibonetse mu buzima bwanyu mwese mu bugingo bwanyu mu mutima wanyu no mu mubiri wanyu haleluya mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana birarangiye birabaye birakozwe murabohowe murabohotse haleluya amen mu byature n'iminwa yanyu ubwanyu mu byatuze iminwa yanyu muti ndabohotse ndabohowe haleluya ndumudendezo icyubahiro n'ubwiza bibe iby'umwami Imana yacu mu byizere amen ya bikoze nuko twisuzume imbere y'Imana ibintu byose tubi murike imbere y'umwami mbere yo gufata umutsima yo gusangira umutsima no hanyuma tugasangira ku gikombe umwami Imana yacu aduhe umugisha twese uyu munsi mu buryo budasanzwe buri umwe wese muri twe muri aka kanya senge buri mutima wose ukorweho n'urukundo rw'Imana rwagaragariye igorogota ndi kubona ndetse n'abato cyane bazamuye ibiganza kugira ngo bakorere umwami bamwegurire ubuzima bwabo umwami akoreshe umwuka we n'imbaraga kuva kuri sogokuruza ukagera ku buvivi abicaye bose bumva ijambo ry'Imana bose bashyikirwe bakorweho kuko uko ni kubwiza bw'Imana buza hagati yacu iyo buri umwe wese umwami yamukozeho ahari ijambo ry'Imana umwuka w'Imana ajya manuka kugira ngo akorere muri twese bihuye n'ijambo izina ry'umwami rihimbazwe haleluya amashimwe abayimana
Dieu fidèle
mana ikiranuka tugushimiye n'umutima wose tugushimiye imigisha y'igiciro tugushimiye ijambo ryawe mwami ibi bitugarura urya munsi wasezeraga abawe uko wenze umutsima uko wawumanyuye uko washimiye intumwa Pawulo nayo niko yabihawe n'umwami mwami natwe turi muri abo turi ubwoko bwawe kandi uyu munsi si twe twahisemo igihe turimo wadushyizeho muri iki gihe ariko waduhaye ijambo ryawe kugira ngo turiha agaciro turyakirane umutima wacu turyizere kandi turishyire mu bikorwa mwami uko niko twasomye uko niko byanditswe mwami kandi turagushimira ijambo ryawe ryera turagushimira umubiri wawe watambye ku bwacu tugushimiye uyu mutsima dufite imbere yacu bwa wa mubiri wawe wakubiswe ugataburugwa ugaterwa imisumari tubikoze nk'urwibutso rwawo mwami turagusabye uyu mutsima uwuhe umugisha ubwo tuwufashe hano imbere turagusabye umugisha wawe kandi uyu mutsima tuwusabiye umugisha mu izina ry'umwami Yesu Kristo kandi abantu bose bawusangira bahabwa umugisha mu izina ry'umwami haleluya oh mana uri hano uri bugufi yacu hafi yacu nicyo gituma tuguhimbaje kuko tuzi ko waducunguye waduhaye iri tegeko kugira ngo turyitondere kugeza ubwo uzagarukira haleluya mwami ntabwo wari wagaruka ariko vuba aha cyane uzaza kandi abawe uzabajyana mu bwiza ariko uyu munsi turibuka turi urupfu rwawe umusaraba wawe umuzuko wawe no kuba warazamutse mu ijuru ukazaba uzanagaruka mwami kuramwa bibe iby'izina ryawe amen amen.